Ngithanda ukufunda ilizwi likaThixo phambi basithandazwe. Incwadi yokuqala kuTimothe, isahluko sesibini. Usuka nje kumqolo wokuqala. Sawufunda isahluko sonke, asikho side. Incwadi yokuqala kuTimothe, isahluko sokuqala. UPaulus uthetha amazwi amahle kwaba wayenabo kulaa mihla. Into eyayibalungele bona nathi silungele, kube yayindoda kaThixo iqhutywa ngumoya ongcwele. Yayingazithetheli ngokunokwayo kodwa nje uba watshoyo ukuba into iNkosi eyamnikayo ngokwavunyelwa uba igqithise. Apha ithi Incwadi yokuqala kuTimothe chapter 2, ndiyavuselela ngoku kuqala kwiinto zonke ukuba kwenziwe izikhungo, imithandazo, izibongozo, imibulelo ngenxa yabantu bonke, ngenxa yokumkani nabo bonke abasekongameni, ukuze sihlale ngokonwaba nangokuzola sinokuhlonela uThixo nokundileka konke kuba oku kuhle kwamkelekile emehlweni umsindisi wethu Thixo. Ongayena bangasindiswa bonke abantu bafikelele ekuyazini inyaniso, kuba mnye uThixo, mnye nomlamli phakathi koThixo nabantu, umntu uKristu Yesu, lowo wazinikelayo ukuba abe yintlawulelo yokukhulula abantu bonke. Ubungqina ke obo bokungqinwa ngamaxesha ngawabo, endithe ndawamisela bona mna ukuba ndibe ngumshumayeli nompostile, ndithetha inyaniso ndikuKristu. Andixoki umfundisi wentlanga elukholweni nasenyanisweni. Ngoko ndinga angathandaza amadoda kuzo zonke indawo ephakamisa izandla ezingcwele engenangqondo engenantandabuzo. Kwakunjalo mabathi nabafazi banxiba iingubo ezifanelekileyo, beneentloni, benesidima, ingabi kukuphotha inwele nokunxitywa kwegolide neperile nesambatho esixabiso elikhulu. Mabathi ngokufanele abafazi abathi bahlonela uThixo bevathe imisebenzi elungileyo. Umfazi ezolile makafunde ethobele konke. Umfazi ke andimvumeli ukuba afundise nokuba ayilawule indoda, makazole. Kuba kwabunjwa uAdam kuqala, kwandula ke ukubunjwa uEfa, kanjalo akulukuhlwanga Adam, kulukuhlwe umfazi waba sekugqitheni. Noko ke wosindiswa ngokuzala, ukuba bathe bema elukholweni naseluthandweni nasebungcwalisweni benesidima. Kuthe kube lapha ilizwi elihle lingcwele likaThixo. Ayisosikweko esuPawulos asenzayo apha, kodwa ubiza izinto ngamagama, ngoba wayebiziwe wonyulwa ukuba abe ngumfundisi wentlanga, umshumayeli oza kuzisa ilizwi ebantwini. Kwaye kwakumele athethe inyaniso ngendlela yanikwa kuye nguThixo. Kwaye hayi kuphela ukuthethuko, kodwa okunjalo wayefuna ezi zinto uba zenziwe okanye zithwalwe ngendlela eyayilungile phambi koThixo. Bazalwane nodade, ndiyacinga ukuba thina sithe salivile izwi likaThixo singaqhubeki elizwini likaThixo okanye kuzo zonke iintshumayelo esizinikiweyo, kodwa masivuye ngoba uThixo uthethile ngobabalo lwakhe ngentando yakhe kakhulu kule mihla yethu. Xa inkohliso ithe yasebenza ngamandla yenza abaninzi babawe, kodwa abo bafuna ukuphila ngenyaniso ubomi bobuThixo bazawudlula yonke into, bagcine kuphela ilizwi likaThixo kwaye baligcine ilizwi lakhe engqondweni, baligcine nasezintliziyweni. Isincede sonke loo nto ukuba sibe zintsana, sijonge siqaphele nje elizwini nakwinto esiya kuyiva, siyithathe yonke ngaphakathi izentliziyweni siyikholwe. Ngoko zintanda, ngokunjalo samkela kuThixo into athe wanenjongo ngayo kuthi. Siyavuya ngakoku, ngokunjalo ngeeyure zokugqibela nangempiliso siyavuya ezithe wazinika uThixo ngobabalo. Asinakwenza ngakumbi ngaphandle uba simbulele, simdumise uThixo kwaye sifuna ilizwi lakhe kuphela lihlale kwimihlaba elungileyo. Yanga igama lakhe lingazukiswa lidunyiswe. Masimeni sithandazeni sonke. Thixo thembelekileyo, siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke, siyakubulela kwaye nangelizwi elihle elingcwele elisenentsebenzo nakule mihla yethu. Siyazibizulu nomhlaba liyakudlula kodwa ilizwi lakho liyakuhlala, lingazaliseka kuphela lonke ilizwi olithethileyo. Sonke isithembiso osenzileyo siyawuzalisekiseka Nkosi, oko siyakukholwa ngeenzulu zeentliziyo zethu uba njengoba sihlane sonke phantsi kokuvala kwelizwi lakho kwaye sinokuzithoba elizwini lakho ukuze sikwazi uba senze njengabantu bakho. Nika inceba Nkosi, vula ubomi bam. Mhlawumbi yonke into ayifani ngohlobo ekumele uba ilula, kodwa nika inceba. Sinika sonke inceba Nkosi ukuze size phambi kwakho, ukuze sizithobe phambi kwakho Nkosi. Sikucela ngokusuka kwiinzulu zeentliziyo zethu, wawube nenceba nathi, ngokunjalo uthethe nathi Nkosi. Siyakudumisa egameni likaYesu elingcwele, amen. Ningachopha phantsi. Mayibonge Nkosi ngokuba sinelithemba nesiqinisekiso sokuba siyawuba phaya, hayi ngokuba besifuna kodwa ukuba iNkosi ikumisele kwaye ngokuba isibizile yasixolela yasinika ubomi obungunaphakade. Sonke siyavuya ngolwesithathu odlulileyo ngelizwi kaThixo elithela sisikelela. Ndiyakholwa uba nonke ninasikeleleka ngokunjalo. BendiyiseSwitzerland, kuthe kwaba likhaya lam lesibini. Kwa uThixo ubize abantu bahlangana kwakhona. Amaxesha amaninzi awukho kwimeko yokomoya ungathanda uba kuko, kwaye abazali bam badala bathe kum namhla kumele ukuba ube nesikhumba esirhabaxa kwinto enjalo. Emva koko kwenzeka kum uba mele wenze ngendlela uJohane wenza ngayo. Pha wayombathe isikhumba senkamela. Ngoko waba ehamba phayana lonke ulenyeliso. Yonke into eza kuye yaduduma phezu kwakhe. Wayenesikhuseleko esihle esilungileyo esimngqongileyo. Kodwa nonke niyazi uba izinto azihlaseli ingaphandle kuphela kodwa zibhekise nakwingaphakathi. Kwaye into esiyidingayo ngamandla angaphakathi anokwazi ukuchasa yonke into engavumelaniyo nathi. Ngamanye amaxesha siyafunda kwilizwi likaThixo uba bonke abaprofeti, bonke abapostile, inyaniso bonke bathe bajongana nobunzima obuninzi kwiindawo ngeendawo. Kwaye sonke sifuna indawo ezukileyo, indawo entle. Wonke umntu kumele abonakaliswe kakuhle phambi kwethu. Wonke umntu kumele athethe okuhle ngathi. Kwaye inkosi ithi ye akuni ukuba bathetha okuhle ngani. Kunjalo ke kubaprofethi bobuxoki. Kwaye asifuni uba ngabaprofethi bobuxoki. Ngokumele samkele uba izinto zizawujika zibe yile ndlela inkosi ethe ziza kuba yiyo. Niyazi ngamanye amaxesha sinemilinganiselo yethu esithi sizijonge ngayo. Kwaye sinendlela esiyisebenzisayo uba sisike izinto. Kwaye kuthethiwe nguMoses uba wenza into ngokwendlela uThixo ambonisa ngayo. Kwaye kusamele ndiqhelane nenyaniso yoba akunyanzelekanga ukuba kusikwe ngokomlinganiselo wethu kodwa ngokomlinganiselo kaThixo. Nonke niyazi ukuba besingoThixo, ukuba besinguThixo besiyawukwenza yonke into ibe ntle. Bekungayibakho mtyholi, kungayibakho sono, kungayibakho sikhulu, kungekho kufa, kungekho bunzima. Uba besinguThixo yonke into ibizawuba iluvuyo nje, igcwebezela. Ivakala ngolo hlobo amanye amaxesha ngoba siloko sikhalaza. Sikhalaza kuba oku akuhambi ngokulungileyo kwaye ngokwenza loo nto sibeka izikhalazo ezinintsi elizwini likaThixo. Ngoku simbeka ityala ngendlela ethile ngokuba engakhathaleli yonke into kakuhle. Kodwa masingabi naxhala, uThixo wethu usekulo icebo kwaye yonke into ithobela yena. Ukuba ubusuku ufuna usigquma uSathane, ufuna ukusilwa, singena sinovuyo ngoba uThixo usalawula nje uba kucula icula. Ngokukumbulela kumsebenzi wethu, hayi kuphela xa siceliwe uba sikwenze oko, kodwa silapha funa umbulela uThixo entliziyo yethu yonke. Nonke niyazi uba sisoneliswe uba sisindisiwe ngokwethu, kodwa kuba nabanye basindiswe. Loo nto sithe singonelisi uba simazi ngokwethu uThixo kodwa aziwe nangabanye. Asoneliseki uba sibe nomyalezo wenyaniso kuthi. sifuna nabanye babave bamkele bakholwe ilenyaniso ingcwele kwaye kuze iBhayibhile ibe yincwadi ephilileyo abangathi bafumane amandla kuyo bamfumane nomyalelo. Ndiye ndacinga ngezinto xa abantu abangakholwayo okanye abantu bokuqala besiza kwinkonzo ebandleni ngaba ulindelo lwabo yintoni. Ngokukwenzeka kum akho namnye kuthi onokunika isifundiso esikhulu, asinako amandla aloo nto. Imfundiso emiseleyo yeBhayibhile nje uba isengumnqweno ayisoloko ikhona phaya, ngoko uzibuze ukuba ingaba khona umntu oza kumka apha ephoxekile. Kodwa sicula kwenye iculo singqine ngokuvela kwiinzulu zeentliziyo zethu. Uyesu zange wasiphoxa, kwayilizwi inkosi yethu elithethileyo libhekisele kuyohane umbhaptisti ukuba ngubani enifuna ukumbona. Kwivangeli kaMatewu isahluko seshumi elinanye kakuhle kakuhle ubungqini obumangalisayo kuba naniye kubona ntoni na umntu onekola ejikwe ngaphakathi nangaphandle, ugqirha wemfundo yeBhayibhile naniye kubona ntoni na umntu ophetshethwa ngapha nangapha, umntu onengubo ezintofontofo ohlala kwindawo yokumkani, naniphume niyokubona bani? Emva koko akasalindi nempendulo, uyinika ngokwakhe umprofeti. Ewe, ndandixelele nditsho nogqithisileyo kubaprofeti kwaye ubanika umyalelo okuba bawenze ngokuthi lena yindoda umprofeti uIsaya wayibhekisela kuyo. Uthixo wasoloko ethatha abantu abanemfundo emhlawumbi yakhubekisa abantu, kodwa abantu abanokuthi bazakhe kakuhle nanku umlinganiselo kaThixo kuze kungabikho ndoda efumana imbeko, kodwa uThixo amkele lonke uzulu. Zange athathe abantu bendawo eziphezulu abaziwa osaziwayo banamagama amakhulu, kodwa ngokunjalo wathatha nabanye ekunzima uba sibazi uba yayingobani. Okuncinci kuthethiwe ngabo, kodwa kuninzi abakuthethayo ukuvela kuThixo. Oko ndicinga uba kubaluleke kakhulu. Ngoku sifunde ilizwi sonke, ekunqabe kakhulu kuba silizalisekise apha kule ndawo. Aphithi ukuba izikhungo, imithandazo, izibongozo, imibulelo ngenxa yabantu bonke, ngenxa yokumkani nawo bonke abasekongameni, ukuze sihlale ngokonwaba nangokuzola sinokuhlonela uThixo nokundileka konke. Ngokunyaniseka nje
have great and high tasks to fulfill.
Ngubani odumisa abantu abathi babe nomsebenzi omkhulu emabawuzalisekise? Ngubani obakhumbulayo kwimihla kaThixo? Gxebe phambi kobuso bukaThixo nenhliziyo enyanisekileyo. Njengokuzaliseka komsebenzi kwabo benze umsebenzi. Kodwa uba uThixo efuna ngaloo ndlela ngoba yinxalenye yobomi bekholwa. Abantu abaninxaxheba kumele baziswe phambi kobuso bukaThixo emthandazweni. Kangoko ndingakhumbula, amakholwa oke thandaza iminyaka. Ukuba kokukarhulumente ngokuqinisekileyo ke kokukaSirayeli, mhlawumbi ke nalapho kwilizwe lonke, hayi kuphela omnye lo usegunyeni, kodwa esi sisibhalo njengazo zonke ezinye. Ngoko ke kumele sisithabathele entliziyweni. Sonke siyazi ukuba sonke siyakhawuleza ukukhalima. Kodwa ukukhalima mhlawumbi bekungenakunyanzeleka kungakhange kuqale kuthandazwe kuqala. Kodwa ndicinga uba siphila kakhulu pha kutshaba, gxebe siyekela okunintsi pha kutshaba nabantu, sizise okuncinci kakhulu kuThixo. Oko kuyinxalenye yobomi basemhlabeni ukuze akhokele iintliziyo zabantu. Siyazi ukuba xa bevile uba umhlekazi uBegin uyekile emsebenzini, siva intlungu enzulu kakhulu ngakoko. Kodwa kwelinye icala yayinguye kuphela usekela mongameli wakwaSirayeli gxebe uceba wakwaSirayeli owathi ngokuvakalayo akana ukuze axhawulane isandla kunye nomJamani. Kwayintlungu enzulu eyathi yabethwa phezu kwabantu, phezu kwabo baye kwaSirayeli. Sithe saqaphela umzana wethu Goldnam naye wathi waba namava ngamaxesha anzima, phantsi uba akungeni apha. Kodwa kwakumela phose udade wabo kwiziko elivuthayo xa wayeneminyaka elishumi nesihlanu. Kwaye into eyayithetha oko kwakuphantsi kwesibhamu se-SS, kwaye akho mntu wayenokucinga uba kuthetha ukuthini oko kwaba bantu. Bengenathemba, bengenancedo kulaa meko ababekuyo. Kwakungekho zimbonakalo zokuba umntu angabuyela esimeni. Le ndoda mhlawumbi yasixela sonke, mhlawumbi wayedinga andazi, kodwa wathi mzana uFrank, ndixabene kunye noThixo nabantu besiJamani, ndaxabana nonkosikazi wam kwaye saxabana. Ngoko uthi ngenye imini kwaza intetho apha emlebeni yam, wathi, Magda, kodwa kube nini kumele sithwale okwentliziyweni zethu? sawutyiwa yile nto sitshabalale ngaphakathi. Kwaye wathi asinawukwazi kodwa ukulibala konke. Kwaye hayi kuphela ukulibala kodwa nditsho nokuxolela. Indoda yathi kumzana uFrank, usukela lo mini into entsha ngokugqibeleleyo yenzeka kubomi bam nasentliziyweni yam. Ndingathanda wonke umJamani njengomntu wonke kwaye ndiyibone yonke into yohlukile kunoba ndenza phambili. Umhlekazi uBegin wayengenawo la mava kunye noThixo. Ngokuqinisekileyo wanyamezela okuninzi phaya eRussia. Emva kwexesha apha kwelaa xesha umele ndicinge ngako phaa eMelika phambi uba abuye. Kodwa besinokunqwenela kwiinzulu zentliziyo yethu ukuba bekunokwakhiwa le bridge, azakhele le bhlorho ngokwakhe. Ngoku asazi uba kokwenzeka ntoni, kodwa kucacile ukuba intando kaThixo okwenziwa. Ukuba besingenakuba noqiniseko okupheleleyo uba izinto zilungile kuThixo, ngoko thina sinenceba sinokuqiniseka okupheleleyo kuThixo nelizwi lakhe ukuba inkosi izawuhamba kwindlela yakhe ngokulawula uSirayeli. Ngaba yinyaniso okanye akukho njalo? Umntu ongamthandi uSirayeli akamthandi uThixo. Leyo yinyaniso. Akho mntu ekumele axolise ngayo le ntetho. Ungathi nje kakuhle nabani omthandayo uThixo ngokunjalo uyabathanda abantu bakhe uSirayeli. Oko akunanto yokwenza nakanye nepolitiki kodwa ukuhlonipha nje uThixo. UThixo wanyula uAbrahamu, Isake noYakobe. Ngoku kwaza ke ngoku emva koko kwaza amaxhego alishumi nesibini baye abantu bakwaSirayeli. Abantu bakaSirayeli bavela ke ngoku kwaye kuyacaca uba nabani umntu ongakuhloniphiyo oku akanayo imbeko kuThixo nakanye. Babeka uThixo kumlinganiso omnye njengabo. Oko akumelanga kunjalo. UThixo siyamhlonipha ubizo nolwenyulo nesithembiso uThixo asenzileyo athe wasigcina. Ngoku ithi apha oku kuhle kwaye kulungile emehlweni kaThixo umsindisi wethu ukuba bonke abantu basindiswe bafikelele ekuyazini inyaniso. Le injongo kaThixo, intando kaThixo. Ngokunjalo noba sithandaza kumthandazo wenkosi uba makwenziwe ukuthanda kwakho, ngoko sonke siziguqa kwintando kaThixo. Abanye abakhathali ngentando kaThixo kodwa ngendlela zabo. Umzekelo pha kumnqophisi omdala uyabonakala mhlawumbi ndesikufundile namhla ngoGabriel nabo bonke. Isahluko singaqhelekanga. USawule unikwe umsebenzi angakwazanga ukuwenza, inkosi yamsusa kwaye ngothuka. Kodwa mhlawumbi siso sodwa isahluko kuyo yonke iBhayibhile apho ukukholelwa okucacileyo kubhalwe ilizwi ngelizwi uba bengandixelelanga ubungakufumana. Ukuba ufundisa hluko kakuhle kodwa akukho kuchasana, ndizawundifundela kodwa. Ithi apha kumqolo amashumi abini anethoba, kwincwadi yokuqala kuSamuweli isahluko seshumi nesihlanu umqolo amashumi amabini anethoba, kanjalo uqele likaSirayeli akaxoki akazohlwayi ngokuba akangumntu ukuba azohlwaye. Kwaye ngoku mamela, umqolo weshumi lafika ilizwi likaYehova kuSamuweli lisithi, ndiyazohlwaya ngenxa yokuba ndimenzile uSawule ukumkani ngokuba ebuyile ekundilandeleni, akalifeza ilizwi lam. Wavutha ngumsindo uSamuweli, wakhala kuYehova ubusuku bonke. Apha senza ukubonisa kwinto esiyifundileyo. Enye yinto uThixo ayithethileyo, into uThixo ayimiseleyo, into ebandakanywa kwicebo lakhe lokusindisa. Azange azisole, zange asoze azibuyise azohlwaye, kodwa uThixo uma nayo. Kodwa kuSawule yayingeso sigqibo esenziwa nguThixo. Kodwa abantu bonyula uSawule njengokumkani, baza kuSamuweli bathi, oonyana bakho abasahambi ezindleleni zakho ngokuqhubeka kunjalo. Sifuna uba nokumkani njengazo zonke ezinye izizwe. Lena ayiyo inguqu engcwele, isigqibo esingcwele, kodwa sisigqibo somntu esi uThixo angasivumelanga. Wathi kuSamuweli, banika uSawule njengokumkani. Waze wenza umfanekiso nesihlahla esinameva nonke. Niyazazi izibhalo ezingcwele. Ngoku macace kakanye kuko konke nje uba xa uThixo ethetha ilizwi, isigqibo sakhe akanakusijikela. Kodwa kumeko kaSawule okanye emva koko kuBhalamu, okanye kwezinye imeko apho abantu babeka ubuso babo eludongweni, inkosi yathi ngokunjalo kuBhalamu kwelaa xesha, musa ukumka apho uThixo uvumile. Kwaye siyabona ukuba wakusola, wavumelana noBhalamu. Kwaye kukhona, mandithethe okunamhla, ikhona intando kaThixo ayivumeleyo uThixo, kwaye nentsikelelo epheleleyo kaThixo namandla onke akanayi ayinakuphumla kwintando kaThixo evumelekileyo. Ngoko ke ilizwe likwabaseRoma isahluko seshumi nesibini elithi, ukuze sazi okulungileyo nentando egqibeleleyo kaThixo, hayi intando evunyelweyo nje kaThixo, Kodwa intando egqibeleleyo eyamkelekileyo kaThixo. Ndifunde ezinye izinto kwesi sahluko namhla ebezikade zintsha pha kum. Nditsho uSamuel ongabandakanywa nabo bantu banobulali emhlabeni. Indoda ngokuqinisekileyo yayingentliziyo kaThixo eyathandazelwayo. Siyazi ngomthandazo kamamakhe, wayenikelwe enkosini. Kwaye ukuba uyakujonga uThixo omnye wathi uzungabulali, wayejonge uSamueli le ndoda ithandekayo. Ayikho enye indlela yokuyibeka ngayo. USamuel kwakumele uba yayingumntu okhethekileyo othandekayo, indoda elungileyo. Kwa uyazi wenzani? Ndizakufundela kwesi sahluko apha kwincwadi yokuqala uSamuel, isahluko seshumi nesihlanu. Apha kumqolo wamashumi amathathu anesibini ithi, wathi uSamuel, mziseni apha kum uAgagi ukumkani wama-Amaleki. Waye uAgagi kuye echwayitile. Wathi uAgagi, inene bugqithile uburhakra bokufa. Wathi uSamuel, njengokuba ikrele lakho labahluthayo abafazi abantwana babo, uyakwenziwa njalo unyoko phakathi kwabafazi ukuhluthwa abantwana. USamuel wamxhaxa uAgagi phambi koYehova eGiligali. Ndiqinisekile ndandikhe ndakufunda okwaphambili, kodwa ndiyaxolisa. Lo Samuel thandekayo ebonakala ingathi ngumntu olungileyo linene, wadibana nengqumbo kaThixo. Kwakumele enze into awathi mhlawumbi engenokuyenza ngokwakhe. Kwakumele abe nesigqibo. Sifunda siqhubeke. Waya uSamuel eRama, uSawule wanyuka wayendlwini yakhe eGibheha yakwaSawule. Samuel akabuyanga abonane noSawule kwade kwayimini yokufa kwakhe. Kuba uSamuel wamlilela uSawule wazohlwaya uYehova ngenxa yokuba ebemenze uSawule ukumkani kwaSirayeli. Xa sizise umfanekiso, kumele kugxininiswe nje kwakanye kwakhona. Sibona umahluko phakathi kwento abantu abayifunayo kuThixo naphakathi kwento bona abazivumela ukuba babe phantsi kwentando kaThixo. Yonke into kumele ithweswe ngentsikelelo suka ekuqaleni ukuya esiphelweni, kumele ibe yintando kaThixo. Yonke into engekho kwintando kaThixo ayinako kwaye ayikufunyanwa inentsikelelo kude kube sekupheleni. Nalapho kunjalo kumele gxininiswe uba uSawule zange abe ngongamkelekanga, zange abe ngongamkelekanga ngokugqibeleyo kuThixo, kodwa zange amkelwe ukuze angabi ngukumkani. Oku kubalulekile okunjalo kakhulu. Mandinifundele mqolo wamashumi amabini anesithandathu Wathi Samuel kusawule, andiyi kubuya nawe ngokuba ulicekisile ilizwi kaYehova, naye uYehova ukucekisile ukuba ungabi kumkani kumaSirayeli. Oku kubaluleke kakhulu ukuze izinto zingqale. Ngoba uSamuel waprofetha ngomso ngeli xesha uza kuba nam nonke nesazwe sasiprofetha. Ngoku kumele sifunde isifundo sethu apha. Isohlwayo yayisekuba kungathotyeli ilizwi likaThixo, kwaye singakuthetha okungqalileyo wonke umntu, akukho kukhetha. Wonke umntu ofuna uba yinto enze into. UThixo akhange ammisele loo msebenzi ngokukhawuleza okanye emva kwexesha bawufumana iingxaki zabo ngokuba bengakhange bathobele. Apho umqolo amashumi amabini anesithathu masiqale kumqolo amashumi amabini anesibini. Wathi uSamuel, uYehova unonelele amadini anyukayo nemibingelelo ngangokuba enonelele ukuphulaphula kwelizwi kaYehova. Yini na? Yabona? Ukuphulaphula kulungile ngaphezu kombingelelo, nokubaza indlebe kulungile ngaphezu kwamanqatha enkunzi zegusha. Siyavumelana noku? Kwaye kuba isahluko besiphelapha sonke besavuya, ngoba kuqala kukhanyise elinye icala, indawo yokuqala uba sikwazi ukujongana noko. Kodwa ngoku uzihamile, ithi apha kumqolo olandelayo, ngokuba ukuba nenkani kusisono esinjengokuvumisa, ubugqola bunjengenkonzo yezithixo nemilondo ekhaya. Ngenxa yokuba ulicekisile ilizwi likaYehova, naye ukucekisile ukuba ungabi kumkani. Apha kulapho xa izinto zifikela kuvuthondaba, nditsho ntsuku nje ezingamashumi ezidluleyo apha kwesi sakhiwo, kwakhona umfana owabeka ityala komnye umntu, bobabini bengamakholwa embeka ityala lokuba uthe weba ngendlela ethile. Kwaye ewe, kuba ndiyazimeko bekumela ndingenelele. Kwaye ngesaquphe kwakumele ndixele mntu lo mfana omtsha into endingazange ndayenze ebomini bam. Emva kuba ndimnike iinkcukacha ezincinci nje ngeli tyala, kuba ndisazi ngcono ngendlela ave ngayo kwabanye, ndathi wena ulelona sela likhulu apha endlini. Kwaye wandijonga kwaye waphelwa ngamagama. Kokona kunyanisekileyo ndathi wena ubile kuThixo. Emva koko wayeqinisekile ibiyaphi le nto, ndathi kude kube yile mini uye wagcina izishumi ezizezenkosi kuwe kwaye ubile kuThixo unoncumo kude kube yile mini. kwaye ucaphukile komnye umntu othe waqoqwedisa ixabiso elincinci nalapho eneenjongo ezilungileyo, ngokuba ndandizazi iinjongo. Kodwa kokubili abazange bamkeleke. Ngoku oko ndikunika njengomzekelo. Amanye amaxesha singabeka ityala komnye umntu sithi mamela apha, kulungile njengoko kwakusenziwa kwiintsuku zakudala, mhlawumbi zange amnike nelinye ithuba. Siye siziqaphele xebe, siye singaziqapheli ukuba sikhangeleka sinjani ebusweni bukaThixo. Ngoku xa ithi apha ukungathobeli ukuba okanye ukuba nenkani kufana nesono esinjengokuvumisa, ngoku lonke ikholwa liyawuthi ndinento yokwenza nantoni na nobugqirha. Ungathobeli kwakho nokungathobeli kwam kuyafana nobugqirha. Nantso into, asidingi ukuba sihambe siye koko siyazi okanye abantu bemilingo okanye abafundi bemqondiso ukuba kuyokwenziwa ubugqirha phayana. Kodwa ukungathobeli kwakho nokungathobeli kwam ilizwi likaThixo lisizisa phantsi kokutyhilwa, kwaye nalo ke inantsi intetho ekumele size kuyo. Qhubeka ithi, kwaye ukwenza ukuthanda kwakho okanye ukuba nenkani nobugqola bunjengenkonzo yezithixo nemilondo ekhaya. Ngokumele senze inqaku apha, thina nje abazali siqaphele kakuhle xa abantwana bethu bafikele kwinqaku apho bafaka iintloko zabo zokuba nenkani, bafuna ukwenza ngokuthanda kwabo. Sonke thina bakhulise abantwana sithe saba namava ngako oku. Nalo ke ixesha apho kumele ubancede nje kancinci, ngoba abantwana baziqapheleli ngokokwabo. Okuba oku funa ukuzenzela ukuthanda kwabo kuthe ukwaphuma endleleni okanye kophuka nje kancinci. Kodwa namhlanje kumalunga ngawe nam, akho malunga nobani nobani. Kodwa kubhaliwe kwincwadi yesibini kuTimothi sahluko sesithathu umqolo weshumi elinesithandathu, sonke isibhalo siphefumlelwe njenguThixo nje sikwancedela ukufundisa, ukohlwaya, ukululeka, ukuqeqesha okusebulungiseni, kungabikuko ukuzenzela ukuthanda unothanda. Ukuzenzela unothanda kuchasene nelizwi likaThixo. Nabani ofunyanwa kwintando yakhe akanakufunyanwa kwintando kaThixo. Kwaye izisa ke okunxanela kukhulu entliziyweni zethu basazi intando kaThixo. Kodwa kukhona ngokunjalo ubungozi, kumele ulungele ukwenza okanye ucele ukuba kutyhilwe kuwe
will of God has not yet been revealed.
Umntu lo intando kaThixo ingatshilwanga kuye. Ngoku akanakuyenza kanako. Uzawusilela ngaphezu kwabo bonke abo bayazi intando kaThixo. Xebe uzawugqwesa ngaphezu kwabo bonke abo bayenza intando kaThixo bashiyeke kwintando besenza intando yabo.
That is iniquity.
Oko kukuchasana nomthetho nokubusa izithixo. Omnye umntu angathi uba ufuna ubona ukhonzwa kwezithixo babhela uye phaa eIndia ujonge laa ntempile inkulu anyelise iIndia phaa phakathi eIndia uzawubona uba kunjani, wazi ke uba yintoni na unqulo lwezithixo. Hayi, akudingekanga uba sihambe ngenqwelomoya. Asidingi ukuba sibhatale iipeni. Asidingi nokuba sishiye izixeko zethu, nditsho nezindlu zethu, nditsho nathi ngokwethu. Kodwa masibethe izifuba sithi, Thixo othembekileyo ezulwini, ingaba izinto zibonakala kanjani ngam? Ingaba undibona kanjani? Yintoni ugwebo lwakho ngam? Kwaye ndiyakuxelela, oko kwenza iintliziyo zethu zincancazeke. Kodwa abo bazivumelayo ukuba baqeqeshwe intando kaThixo, abo abasayi kuba sentlungwini ngokuba ilizwi kuba lisasebenza, yonke into isengolungelwano. Zintanda, ihlabathi alikho ngolungelelwano kwaye konke akomelelanga. Inkosi ifuna isifundisa isifundo ukuba kumele siqaphele ukuba ukuthobela ilizwi lakhe nomyalelo wakhe kungcono kunembingelelo etshisiweyo namadini. Apha ithi ingaba inkosi inonelele amadini anyukayo na nemibingelelo ngangokuba enonelele ukuphulaphulwa kwelizwi likaYehova. Yini na oku ngokunjalo kumalunga neli gama lithi ukulunga, ukuthanda, ukukholisa, wena ungunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Mveni yena kumalunga nokukholisa, ukukholisa kakuhle kaThixo. Apha ithi Paulos uthi kumaGalati isahluko sokuqala umqolo weshumi, ngokuba ndifuna ukukholisa abantu ngaba ndinguye umkhonzi kaKristu. Ngoko ukukholisa uThixo kwenza uewa ngaphakathi entliziyweni yakho neyam elizwini lakhe, emsebenzini wakhe nakumyalelo wakhe, isivumelwano sangaphakathi noThixo. Hayi kuphela oko, ukufuna kodwa ngokunjalo ukwenza oko asixele khona. Oko akuthethayo akukho nzima nakanye kwabo balungele ukwenza intando yakhe. Khona ilizwe elihle kumnqophiso omtsha, bonke abayithobelayo intando kaThixo babhaptizwa elubhaptizweni lukaYohane. Ngelaa xesha yayizimfuneko zelaxesha ukuba kulungiswe indlela yenkosi. Kwaye ndicinga kuba nanini uThixo xa ethetha into ize ishunyayelwe, abantu banethuba lokuyizalisekisa ngoko bagwetyelwe nguThixo, hayi kwizenzo zethu. Mva koko kumele sizibeke ityala nangokuchasene nazo zonke inkolo nabo bonke ubudlelwane benkolo yamaKristu. Wonke umntu uzama ukukhonza uThixo. Mhlawumbi kuyizolo bendihleli nabanye abantu kwigumbi elisecaleni, omnye wathi, kodwa mhlekazi uFrank, okunje kumele kucace, noba kunjani okanye ukholwa ntoni ungasindiswa. Kodwa ndathi kulaa tata, oko ayonyaniso, nabantu angasindiswa ngokuba bekholwa oku nokuya okanye enye into. Ingaba lizulu elinjani eliya apho kunoba khona umboniso bhanyabhanya omkhulu ezulwini sibe sikwazi ukuqhubeka? Hayi, ukholo lwethu lubambelele kuThixo nelizwi lakhe. Kumele senze ngendlela esijonga isibhalo ukuze siqonde uba simephi kunye noThixo. Ayikho enye indlela. Kude kube lapho wonke umntu ukholwa into afuna uyikholwa. Ngoku uyakholwa uba uyawukusindiswa, oko akunakwenzeka. Ngoko nayo ke kuluka isahluko sesixhenxe umqolo wamashumi amabini anethoba, bathi bonke abantu bakuva nababuthi berhafu bagwebela uThixo bebhaptiziwe ngobhaptizo lukaYohane. Ke bona abafarisi nabaqondisi mthetho bazitshitshisela icebo likaThixo kuba bengabhaptizwanga nguye. Mele ndisiphinde esi sibhalo na, Luka isahluko sesixhenxe umqolo wamashumi amabini anethoba. Ngoku abantu babenothi, sinababingeleli, sinezifundiswa zethu. Ngokunjalo yintoni ekumele siyenze ngalo mntu? Apho yayingengomntu owayebuzwa, kodwa nguThixo owayesembuzweni. UThixo wayethetha ngaye, uThixo wenza imbali kwicebo losindiso. Bonke abo bangamamkeliyo umntu othunywe nguThixo, umyalezo onikwe nguThixo, ngoku abalamkeli icebo likaThixo ngokwabo, uThixo kumele naye angabamkeli. Sifunde ntoni nangoSawule? Zangamkelwe nje ukumkani ngokuba engazange alamkele walijongela phantsi ilizwi likaThixo. Sifunde kanye into enye apha, abantu babengasileli ebudlelwaneni okanye ukuya enkonzweni okanye ukucula indumiso okanye ubingelela amadini okanye ugcina isabathi ingcwele, kodwa basilela entweni enye. Zange bayiqaphele iyure yokuvelelwa nguThixo, kwaye yayililo lonke ke elinqaku. Ngoku yayilixesha elikhulu nemihla esiphila kulo, ngokunjalo imihla ekhethekileyo. Namhla indoda yandibizayo Ngokunjalo yanibuza. Kubani na uWilliam Branham? Ngokwamele ndithethe into kuye. Wathi loo nto ayithethi into kum. Uyazi impendulo yam ithini? Kwaye ndingathetha nokungaphezulu koko kum. Ngokulula nje lubaba lolukhulu oluvela kuThixo ukuba singazibandakanya kwicebo likaThixo losindiso kweli xesha. Kwaye ngokuqinisekileyo leyo ayondlela yam okanye yakho, yindlela kaThixo. Kwaye xa sibhekisele kuYohane uMbhaptist kufundiwe ukuba kuyakuba khona indlela engumendo yenkosi kwaye kulungiswe indlela yenkosi kaThixo wethu. Oko kwenzeka kwixesha lethu, indlela ilungisiwe nguThixo wethu ukuze abantu benkosi bakwazi ukuphuma kuyo yonke iBhabheli. Njengoba ibhale kwileta ejikelezayo, iBhabheli kumele nayo isuswe kuthi. Kunceda ntoni ebantwini ukuba bahambe indlela ende babuyela ekhonkxweni kwaseBhabheli, bayibuya neBhabheli kunye nabo? Loo nto ndikhumbuza, ndibona umzana uBhoke ehleli apha, ndicinga uba ndiye namthatha nam xa sasiphayana kwijonga lokuthandazela eYerusalem. Kuzo zonke ezi ncwadi eziphaya, kubandakanya nencwadi ethi Babylonian Talmud, ingqungquthela yaseBhabheloni. Kwaye elizwi lithi xebe imfundiso yaseBhabheloni, kwaye elikama lithi imfundiso yaseBhabheloni ndilithanda kakhulu, liqhagamshelana nemilinganiselo yam. Imfundiso yaseBhabheloni ngoku kukho nezimbini, imfundiso yaseYerusalem nemfundiso yaseBhabheloni. Uyazi bithetha uthini loo nto? Andifuni iya kwiinkcukacha uba imalunga nantoni namhla. Namhla kusekho malunga nokuphuma eBhabheli, udubadubeko nokubhidiseka kwelwimi, kodwa kumalunga nokususa okukudubadubeka kuthi ukuze siqonde ulwimi olungcwele nalonke ilizwi likaThixo likuthethayo. Kungenjalo singazenzela ubuso nje obungancediyo, kube ngathi sisindisiwe kodwa kube kungekho namnye osindisiweyo. UThixo wethu ukhangela abantu abahamba kwindlela zakhe beqhagamshelana ngamanyathelo abakholwayo, baye bezilungiselela ukuba bathobeke. Kwaye ithi ngenkosi yethu kwiintlungu zakhe wafunda ukuthobeka, wathobeka kwade kwasekufeni ukufa kwasemnqamlezweni. Ukuthobeka kungcono kunembingelelo, kwaye ukukholisa kakuhle kukaThixo kuhlala kwabo abafunayo ukuba bathobeke kuye nokuthobeka elizwini lakhe, ukwenza into ayithethileyo nayiyaleleyo. Ngoku ahlale nathi abe kuthi sonke. Amen. Masimeni simbuleleni sonke. Masithobeni iintloko zethu, sishiyeke sisemthandazweni othuleyo kuThixo uba kukhona umntu apho othanda ukunikela ubomi bakhe enkosini, makube njalo. Noba ilizwi libukhali ngamanye amaxesha, Sisakuva ukubiza okumnandi kwenkosi yethu umsindisi. Ngako konke akuthethileyo elizweni lakhe akuyaleleyo. Kwaye usathetha nathi. Ufuna usilungisa. Asimise silungile. Asikhulule. Asiphilise emphefumlweni, emoyeni nasemzimbeni. Asithwese ngenceba nangothando olunobubele. Ngoku iintloko zijonge phantsi namehlo evaliwe, ndithanda ubuza uba ukhona umntu othanda ukubandakanywa emthandazweni. Ndicela uphakamise isandla sakho uphinde usihlise. Ndiyabulela. Sele sifundile kulizwi lovula ukuba kumele sithandazele wonke umntu. Ngoku sawukwenza sonke. Wonke umntu angavula umlomo wakhe abulele inkosi. Kwaye masisi izicelo zethu zomthandazo ebusweni boThixo wethu. Masithandazeni. Bawethu osemazulwini, ngazo zonke iintliziyo zethu siyakubulela ngalizwi lakho elihle lingcwele. Oh Nkosi, siyafunda malunga nento ebhalwe eBhayibhileni, into eyenzekayo iminyaka eminintsi eyadlulayo, Inkosi ethembekileyo. Kwaye ndenze ndiqaphele ukuba ndisilela phi, Nkosi. Intoni edinga uba ilungiswe ize isuswe. Thixo thembekileyo, sinikela kuyo ilizwe lethu, umongameli wethu, urhulumente wethu, sinikela kuwo bonke abanenxaxheba, Nkosi. Thixo wam, basikele. Usixelele uba sithandaze, ngoko senza njalo. Nkosi ethembekileyo, khokela zonke izigqibo kweli xesha libalulekileyo esiphila kulo. Kwaye akho nzima kuthi, siyazi buya kukwenza wena. Iya kukhokela izigqibo noba zezepolitiki okanye noba zeziphi, ukuze intando yakho yenziwe. Siyathanda zangokunjalo ukhethekileyo kubantu bakaSirayeli, Nkosi ethembekileyo. Yawungabambi isandla sakho senkuseleko phezu kwabo, khokele yonke into ngokwentando yakho, ngoko ngokokuthanda kwakho okulungileyo. Thixo othembekileyo, siyakubulela ngento oyenzileyo kwimihla yokugqibela. Sihlangene phambi kobuso bakho namhla, sikholwa kuwe naselizwini lakho. Nkosi, uvukile, uyaphila. Kwaye kuba ihlabathi lonke licela, kwaye kuba ihlabathi lonke lithi ufile, ngokunjalo wena uzithilile kuthi njengovukileyo. Kwaye siyacela, Nkosi ethembekileyo, yanga amandla akho ovuko angatshile, amandla akho osindiso, amandla akho empiliso, ngenyaniso amandla akho enkululeko. Nkosi, sebenza ngumoya wakho ngendlela enamandla kakhulu engathi zangenzeka phambili. Kwaye yawungamisa yonke eminye imimoya ukuze umoya wakho ulawule phakathi kwethu. Kwaye ilizwi lakho libe sisibane ezinyaweni zethu, intando yakho yenziwe phezu komhlaba njengoba kunjalo ezulwini. ukuze ukholisa kwakho kakuhle kuhlale phezu kwethu. Thixo thembekileyo, uthe wasebenza ukholo elizwini lakho ngaphakathi kuthi. Ngoko ke siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke Nkosi. Ngokunjalo siza nesicelo somthandazo esi udade wethu oyintanda aze naso, sisisa kuwe o Thixo. Ungachukumisa umzimba, chukumisa inyawo, ungaphilisa. Siyakubulela ngakoko Thixo thembekileyo.
Let it not only be written in the Bible.
Makungabhalwa kuphela eBhayibhileni.
Let it be confirmed in you.
Makungqinelwe ngokutsha.
That you are still the same today.
Ukuba usenguye namhla.
And that you do the same.
Kwaye usenza okufanayo.
We expect it from you.
Sikulindele kuwe.
Faithful Savior.
Sindiso thembekileyo.
Let me know.
Mandazi.
What you want me to do.
Ukuba ufuna ndenze into na o Thixo.
May you correct me.
Ya ungalungisa. Undimise ndilungile kuyo yonke indlela, kwaye kum nakubantu bakho bonke abakunqulayo kwisihlwele nendimbane, abaxolelweyo, abahlangulweyo, abenyulwa. Thixo thembekileyo, uyabazi abakho nabakho bayakwazi. Sikelela bonke aba bangena ukuba lapha ukuhlanje. Nkosi sondela kubo. Yanga bangaphila ubakhumbule emthandazweni. Nkosi wazi bonke abo abakhala kuwe, abazisa izicelo zabo zomthandazo phambi kwetrone yakho yobabani. Oh Thixo thembekileyo, sive ngoba siza kuwe phantsi kokokugqunywa ngegazi lemvalo. Siyakubulela ngentlawulelo eyathabatha indawo eGolgotha. Siyakubulela ngokugwetyelwa ngalukholo kuwe, ngakuxelelwa kwa bonke ubugwenxa ngobomi bungaphakathi othe wasinika sona ngobabani. Siyakubulela Nkosi, usindisa imiphefumlo yabantu kule mihla okugqibela. Utyhila ilizwi lakho nentando yakho kubo bonke abo othe wabamisela uba babone uzuko lwakho. Kungangabikho mntu phakathi kwethu abo owonyulwe ngabantu, othe wanyuswa ngabantu njengoSawuli, othe waguqulwa ngabantu waziswa ebukumkanini bakho. Nkosi, sifuna wena ba wongeze ebandleni lakho, kwaye lowo umtsalela kuwe awunamlahlela ngaphandle nakanye nakanye. Siyakubulela ngakoko, singabakho ngonaphakade kanaphakade, ngoba ayingobantu kodwa nguwosibizileyo wasixolela. Indumiso nembeko ibe kwigama lakho elimangalisayo elingcwele. Haleluya, haleluya. Kuwe o Thixo sinika imbeko, umbulelo. Kuwe kuphela sinika imbeko, indumiso, egama elihle elingcwele lenkosi yethu Yesu Kristu.
Amen,
amen.